na kesho kuwaza uone lo.
Baby oh,
mistiri kapochi kwa fani, nende sote tuache ototo. Leta switch mimi nye batani, na nimaliza kauloto. Baby show michezo ya video, ni wageno te dangote. Kini ya chanta zima kwa video, ni kidondoka nyokote.
Mama sita te amo,
you need to pando tolali. Please give me more, cheke cheke tu atali.
Coco, 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 coco.
I feel so fine, ni kweli umenishika. Nime lose my mind, borogo patashika. Rosi kwa tulali so kesi, tunakesha popo lipopo. Mineso kuchana brangeti, kirungi mboso limboso.
Mama sita te amo,
you need to pando tolali. Please give me more, cheke cheke tu atali.
Coco, 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 coco,
you don't make me see
coco.